Westside Music Blog.
DJ Spider on the beat.
I love building music.
Lizazi pulani moya, sila mikizale lizoya. Upilo, kele wuchincha, seni pila upilo. Bone ni lolanga, lizazi pulani moya, sila mikizale lizoya. Upilo, kele wuchincha, seni pila upilo. Bone ni lolanga, kinakoyaka. Kinakoyaka yeah. Kinakoyaka, kinakoyaka yeah, 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 Upilo wamanya ndone likale ya kuzitala chwale faifelele ya na upula kwa mulao kone nipilanga tala masila nezi nishimbanga I'm now blessed, I'm a superstar. Kumuli muzeni kupana wani muhala wono wandile kuna wawisa mangeloi ahai pilu inge nantisa yo yo. Yeah, yeah. Lizazi pulani moya, sila mikizale lizoya. Kele wuchincha, seni pila upilo. Bone ni lolanga. Lizazi pulani moya, sila mikizale lizoya. Upilo, kele wuchincha, seni pila upilo. Bone ni lolanga. Kinakoyaka, kinakoyaka. Kinakoyaka, kinakoyaka. Ya 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 ya.
On the beat.
Exclusive from Kapaku Music Promotion.
Downloaded from westsidemusicblog.net.